Showtime. Showtime. Music. Running the down on the beat.
Sabo eto vete vete. Tenfuna yo karenta. Avada koganya si use katinti wanganya nanto. Nina utoto weto. Jaiti rabatenda. Etintu mapenzi katuchi kumatito ina foforo. Mukwano nywerera kunze nzari mweri byori mweryange. Mukwano nywerera kunze nzari mweri byori mweryange. Esine okwagala njagalanga binyuma. Esine okwagala njagalanga binyuma. Funa njagala anera misabalala obadi wate kamulavu unjo kusuka kubabalala kaneta na malala mfuse na chemalira sagala nyamba kukubono wange mpulira mwe ulira nyandaze evidunji katupepe tulambule nono wange vana tulabankera. Dembe, dembe, okuba mukwano na wenze chimpe dembe, dembe, jagala nkuwa mukwano baby okuli kumulembe, mulembe, nga buli season tubako, tutuva kumulembe, mulembe, mirembe, mirembe, baby mpe mirembe, 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 sweetie yompe mirembe. Mirembe.